Which of the following sentences best describes the working day of Mama Ntilia? Is it A?
Yeye huamka saa kumi na nusu asubuhi, huenda chuo kikuu kusoma.
B?
Binti yake humnunulia chakula sokoni, halafu yeye huwapikia wafanyakazi wa chuo kikuu chakula cha mchana.
Or C?
Yeye huamka, husali, huenda sokoni, halafu huenda kazini.
The answer is B.
Binti yake humnunulia chakula sokoni, halafu yeye huwapikia wafanyakazi wa chuo kikuu chakula cha mchana.
Which sentence best describes Mama Ntilia's work? Is it A?
Mama huyu ni mpishi wa chakula kwa familia yake.
B?
Mama huyu ni dereva wa teksi.
Or C?
Mama huyu ni mpishi, anawatengenezea wateja chakula.
The answer is C.
Mama huyu ni mpishi, anawatengenezea wateja chakula.